Zaïko Langa Langa vous présente Pétrole.
Capena bakisela yoro lokola bisoto ya likolo mona tika kolela longola baina biso atatele capena kologa la vie kana sambela ka putu na moyo na kende kepe tuvela na longola masumu Sangana na mukana sambela kaza bea bedi sapea kapera koma moto pero kweli ni moto gata koma pekisi moko kama wala gata koma keina nako ya nganga koli ngore loko yogo epani yoyogo nadamu na eva koko Lela bongo, 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 toko la mondo ake. Angana lela bongo, 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 toko la mondo ake. Tule monde, tule monde, tule monde, tule monde, oh.
Sabendisa,
ongana sangie, wea bimana gayo. Kondo wele, ine kyo, mopo nane.
Oh, popina biso.
Hey,
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 bika e
akaka e
ngola ponga pozi pozi na bika
akaka e
oh kya mangana mateta
na moleli yo 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 yo
ngo 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 ngo
na moleli yo shigira ma
eli yo ngo
oh popi motema
ona eli
Belekete, mon amant Belekete.
Ngai ba mengi ngai.
Belekete,
abelaleo.
Belekete,
abelagi mama.
Belekete,
malo maleza ngai.
Belekete,
oka sabate te ngama.
Belekete,
namoleliye, 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 namoleli nyoka longwe.
Tous les mondes,